Moule, moule, FBI, la loi. Mibeko, Shida Remix. Thierry Kassongo, maison en planche. George Mayenga, Steve Kalaka, Mfumo. Power, big power, Fikiri Madina number one, Mbuku Wakazi, Joto Mandika, Charles Amuka, Yera Dick Mayra. Abogast of Rema, Cherry Enterprises. Baba na mwana nifanye nini yeye naenda wapi mama nifanye nini yeye naenda wapi mama bede jenda ma papa ziziota Abdul Karim te choix limited
nimetoka kwetu Kongo mbali nimekuja Bongo kutafuta maisha yangu. Nisaidie ndugu na jamaa, nisaidie wadogo zangu wale baba na mama waliniachia dunia.
Isiaka mzee wa Tabata.